Omusajja Christopher Kelonyumo agambibwa okutemula abaana bana ku ssomero lye Gabanga bbiri omwezi guno atandise okwewozaako. Mu maaso g'omulamuzi Alisko Muhangi owa kkooti enkulu mu lutuula lwa kkooti olugenda mu maaso e Gaba mu kifo w'agambirwa okuddiza omusango. Ono ategeezezza nti emisango egyamuggulwako egy'okusanjaga abaana yagikola wabula yagikola mu butali bugenderevu. Onyuma ategeezezza nti yandiba ng'aliko obuzibu ku bwongo we yaddiza emisango gino ku ky'okugamba nti yatta mu ngeri ya kusaddaaka nakyakyesaamye ng'agamba nti bamusibako matugambuzi kwagala kumuliisango. Alumiriza oludda olwabi nti lwamukako okukola sitatimenti mu ngeri eringa eyagala okumukkirizisa emisango. Ategeezezza omulamuzi nti takkiriza na misango gyamuggulwako n'asaba baleme kukkiriza na bujulizi obwaleeteddwa oludda oluwaabi. Kakati abadde ayagala okusoma n'abajulizi b'abaana mu lujjudde, wabula omulamuzi n'amugaana nti kasita kooti yabafunye. Agambye nti kimuyisa bubi okumutwala ng'omutemu so nga mubajulizi abamu baategeeza kooti nti muntu mukakkamu era omusajja omulungi ayagala abaana. Okuwulira omusango kukyagenda mu maaso.